studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere sappo e jetti lewru décembre jena yamde sofido studio tamani miden tawa les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di humor way galo kanko gagne kanto wonto boggi jande to grabon compétitivité tagal ko bonnday di ngada fodi e ministre malle ngalure kidal de kanko kedjado fedde ministre malle leedi meden de holli metti makko leedi do golleji Mohamed Sale ana difo wadi no dango fewdi e gubino turtod azawad de ben tino paabobe fedde do bonnday di ngada fewde mabbe le ngalure de kasen no dirte do consiga idum le lamu yeli mani raison kay holli tawed mangal pade ngombe tombe kanye jamar de be memidiri toddo latik sababu so ne do goto heddi le hen hew barmi le hen be do yimbe be biye be kaja mer ma do gondo to yoppo nokko o wuteji resor ngadi di so lando jabi be biidum hani wadde le hitane 2018 lewru avril ki president ngabe di dubbe biidum hani wadde le lewru juillet hitane 2018 ido kabaruji kanko ministre commune o wuteji le leedi meden di kanko hokkidi sekrabdi wono no sembe kabaruji di min jogino do bete hande bi bismillah modon e hebaade kegaado fedde naso zini de le leedi meden di o holli ti di kala de bonanday di ngada fewde e mabbe fu be nduditi todi di do halajo hali dum wakkati de bonanday di ngada fewde e mabbe le ngalure kidalnde le majjundo kolitiru ko yata himbe ne joyom barmi le hen idom be nawni ki sanne holitindi widle yontere woternde dum won bonanday idan ngada fewde e mabbe le ngalure nde fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
horoje minisma o holiti wide imade ngarbe dido bonandaji di ton yottinde torraji himbe le kidalbe sabe be tajoro wiide so wolde wada man der ngalurande be do himbe le be ardoto hebde torraji di Mohamed Sale ana dif wadi gidari fewde be do ngarbe bonandaji be o holliti yo be do anda wiide so joni so abadan kufna blablaji di nota sobe no fewiri e lewi kanko horejo gollirde oni der lede mali joni watta dido berde der jonte sede ko hono dido bonandaji ciotti na ngade der ngalure kidal Mohamed Sale ana dif ndarde himbe le sima be bitino wadde imadraji yalla hono dido bonandaji nakade takunde gubbe ciñinde talkurundu gubal sibangal tan woni der ngalure kidal kikide aljmarande bonandaji kewdi ngoni ngadaade fewde e guldere oni der lidmali ngonde kidal tun dum fuddi udditugol yite do kufna blablaji ngonnobe e lugugol der ngalure kidal wonande yimbe le jon en kabordebe andaka hobe non e lengol hippugol jon en kufna blablaji dido ngonu barmube ane mabbe goto barmudo fasanne wattu seden tiagal dun gobe pidi jabe do posuji didi minisma gonbe der badale ngalurende don e don jon en kufna blablaji di notikebe dum woni ko minisma holiti e le communique mobe ngadi fa hande e on wattu goto o kabitibe oni be na gondi non e notade bonandaji goddi ngaraade fewde e d'accord mabbe
dunke ande wobbe koliti wiide halaji di kedjaado fedde munisimaade haalele leedi meden di yo dum wajibu non ka dum etayde fu be mbi wattu jono golleji mabbe an gonde tannude koyde munisman haani waylitinde balal no wori leedi di le majjum be mbi so be an gollide gubno turtod azawad de an kaani jewtaade no golleji di kaani labirde hakkunde muudu en kede mo kanko no dirti Ibrahim Ikasa may goyo andan do kabaru jam e deedero jangino jande do dowure do bomoko do ko mo sifi do hen do faccitaango Muhammadu Samaseku
be kuliti mette mabbe o na hani jati kayo alhali mum kanno hinnade gila ko boyi sabi wana minisma wana pabotobe wobbe lam o kala be blondaji ngada fere mudum ni en nakbar mudum hani jogorade ka ko buri hewde minisma ala wadi hore mudum bangere hewti guldo lawol hipgol wada ma fewde e kambe koy mabbe wonko kanko kedjado horojo fedde oni der lede malindi kuliti metti mudum buri fofu manda minisma wat jun o na hukabe yamirore notade kala hipgol ka abadan min nanal no le ko jabbi no guldo sifagol min mila wiide be kani jati wajjumbinde gube kaptojo de gullidi be mabbe e lebbernde labune e kanyi fabade be der habugol jarin ko be
se kram so ngabbi do be mala me ande ngalo do bay ni tirton mi joju modon nono dimi do di do numeroji didi kalon ko jidon chapade jeddi joy chapade jette nay sappo go sappo go chapade jeddi joy chapade jette nay sappo didi sappo didi kanko ne leedi ko do war mo non dete Jean Claude Bureau kanko han lomto do wono mo leedi beneno dete Marcel de Souza dum won leey fedde sidiya wonde dido kabaruji ndokkam wakande be ganno wadde botu mabbe nokko no dete Abuja le leydi Nigeria andi o do leydi kudaro mo hani fuddo golle makko leego o lewru mars waro do wadan le hen duubi nayi be koliti wi wonti dalaji mataade hakkunde yimbe ne gombe nokku noddete do konsi gaayidum le laamu yeli mani le raison kayi dum wadi sababu du sene do goto heddi le hen taggal ko mangal pat en be kanye jamaare wonde tonde memindiri ko be do yimbe be biibe kaaja mer ma do goddo to yoppono ko wattu jone bini daaki le suudu mer wondo tondo kede mo kanko noddete Salim Sibi o yo goto yimbe el majino be ko mo sifi do hen do facci tangu Muhammadu Samaseku
la mairie le occupe toujours pour les
gila atner jabbide nde fa warde hande jamaare nde ana le mairie tum ka iwde al jamaare nde warde hande deejere hewtama non beten law al jamaare nde woni ko kabitibe ngari do fa wattu lasar dum woni ko be koti ka fa hande jamaare nde kay an heddi der mairie o nyande al jamaare nde woni ko baso imi non dum lati sababu yimbe le hobbe barumi nedo goto dum heddi ke hen fa do ngonden do kay lam ko be siwagi du ko bar muddu woy ko be kolti mi wiide dem ministre ngardo mi anda so ministre ko manu cellal o non ma mo denagu o minen kay do mi ngoni minen do ma kala mo lati mabbe
woteji kanɗi wadde ley leydi meɗen ndi sappo e jeɗɗe lewru décembre ndu ɗi ko a bortinama yiyama ɓe mbi so lanɗo jaɓɓi ley lewru avril hitande 2018 ɗiɗo woteji kani waɗede ɗum woni président yaku odu ɓe mbi hiile lewru juillet hitande 2018 ɗum hani wadde laamu o wi wala fof ko bortiniɗi ɗiɗo golleji so wona wayde jamɗe deƴere le saaha leydi ndi kañum e le wuddu leydi ndi pelle luttidirɗe laamu o ɗe mbi o ɗo wattu woteji aɗa mbawi wadde jaade ka ko nayiri bangal président yaku ɓe mbi fa hande laamu o laɓɓina fa keɓen famtade fa hande keɗe Muhammadu Samaseku
ñande aljumare sappo e joyi lewru décembre hitande 2017 woni ko kanko ministre hakkitere laamu gonɗini kabar o fadde makko wiide kaldal dawrete dow kabar muɗum fewde e guɓe kabtoje cinniɓe talkuru jaam e dawral ndu dellaji ɗi kanko ceman hubert kulibaly holliti bangal ngol ɗo bortingol yo kabar wayde ndenagu nder sahal e wuddu leydi ndi bangal sariyawol humaningol kabaru laamuji kettaɗi ɗi ɗi kaldal waɗanon dow muɗum mine mbina wiide dan ko min kawri dow muɗum caggal totodiral hakkillaji ɗi e ley ko kolitinomi ko mo woni yomum foof hinno kabaru muɗum mine mbawi e le taƴural le holtidde o wiide anniya am e mo laamu leydi mali o yo jokkitade wadde immadaraji jalla ɗiɗo wotoji ɗi na keeɓa lawol yo immadaraji hono bawɗe amen yo immadaraji hono totodiral hakkillaji e figol dabreji ndenagu wonande région ngaji wuddu ndu e lewi hirluɓe laamuɓe wutteji commune ngaji kañum région ngaji ina mbawi jaati waɗede e le oɗo sarti keso mo laamu o ɓami o ka ɗum foof e tawede ɓe kuliti wiide so bangal wuteji subagol président o won sifaji ɗi gouvernement o hani hinnade bangal muɗum yalla iɗi kuncane hoore nder laaɓal keɗen kanko Modi Ndiaye o radio guɓɓal député en VRD soɓe pelliti bortinde ɗiɗo wuteji commune ngaji e conseil de cercle en e kañe région ngaji nder wattu lewru avril baale amen ɗe dawran no porrata e muɗum ka so bangal wuteji subagol président o ne mila wiide ɗon kay wonko hani huccinede hoore tafun e misal o kabaru talki wuteji ɗi e windugol inde kala ɓe inde mum ngala e yuɓo inde ɗe nden noon min ƴeewan hono foof laamu o wawata landinde ɗiɗo wuteji ɗi so tawma guɓɓal plateforme ka yaa caɗele foof e oɗo kabaru o ngal simalngal kay wondaga fewi landinle wuteji nder région ngaji sahal leydi ndi fadde ɗiɗo wuteji ɗi landine ana hani tafun ɓe gattana hakkillo sifaji politique gonɗe nder talkuru jaam e dawral ndu ɗi goni huncangol hoore rufagol ñoguitiɓe ɓe ƴewtagol kabaru sariyaji kumani ɗi jogolla laamuji kakitaɗi ɗi eko nande muɗum keɗeɗen Sidi Ibrahim Uldu Sidati kanko laami guɓɓal simal ngal watti joni o landinal wuteji wawata hebde lawol soni talki ɗiɗo wuteji ɗi ngala madun so yoga e jammare nde na caggal leydi saabi andon wiide hinnade wuteji ɗi yo dun hakkeji kamɓe yimɓele gonɓe tunɓe ko dental cercle ngaji jeene kanɗi waylitede latar région jiiɗa fewi ɗiɗo wuteji ɗi landine nder nokkuji mabɓe yo jaati te allaji mawɗi kanɗi dawrede
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe ƴeyloɗo ne le région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo an soŋoɗo ɓe kollitiwde kawritel waɗi tan dow jafindiraji yalla yimɓele gonɓe ton ɓe ananar damal gotal jeltira damal gotal ngal ɗo kawritel waɗi ton keñen ko yata sukaɓe jokkolɓe temeɗino kañum e mbiso kawritoli ngal ɗo kawrital ɓe mbiyaɓe kaja laamu o wiru fooli tatteji mali ɗi fo e malngal muɗum ɓe gaɗi noddago fewde e yeruɓe mabɓe tinno gatta koyɗe muɗe yalla jaam e deƴere yirwerani hewte le leydi mali ndi se kawrute gardan faɗo gawoɗo ase TVR jabbinonde kawrital waɗi ton yoga haalaji ɗi fuu jowi no golleji DDR ɗi kan yarde yeeso ɗum wonno guɓe ɗe kan tetirede kaɓorɗe muɗum daake nokku goto ko ke golleji wakkande kawrital ngal waɗannonde ɓe gaɗi noddago ɓe mbi tinne ƴeweyal hon kaldande kawral ngal han tabirede leleji meɗen di lannini oɗo golle yo fedde sukaɓe jokkolɓe wonde ton de kañi e gollirde ministre ma sandu mabɓe ndugo noddita DDR ute gardan faɗo banna mbaɗoɓe kolliti wiidi fedde yimɓele ndemoɓe mene gomɓe toon ɓe ɓe gaɗi toon kawrital mabɓe faɓe ƴewto wattu jono no cogguji ɗi gori nde ndeɗo hitande ɓe mbiyaɓe kaja remde toon ko yaata tonuji teme ɗiɗi ɓe mbira woni kilo goto mene fano wonno sottede toon temdere e buɗnoga e wattu joni ɓe garan ɓe mbaylita ɗum kilo goto fo ɗum yaaha capanɗe jeenayyi sikiraɓe ɗo kadditen beete hande kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam.